kwa Yesu. Aha.
Nyingi sikara yo kwake kunara alitupenda bure bure akatufia kule kule kwa hivi niko sare sare ah sare sare nimetambinyo ah kwake Yesu msama baraka nyingi sikara yo kwake kunara alitupenda bure bure akatufia kule kule kwa hivi niko sare 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 sare
temptation when I come, me I pass on the test. Hey, that's why let me praise you today for all the things you have done. Let me praise. Sante Baba manake menipenda, kamtuma Yesu akaja kanifia. Mungu wangu nakushukuru. Asante Baba nimekuja kwako. Nisamehe, nisamehe.
Mungu wangu nakushukuru. Asante Baba nimekuja kwako.
Baraka nyingi sikara yo kwake kunara alitupenda bure bure akatufia kule kule kwa hivi niko sare sare ah sare sare nimetambinyo ah kwake Yesu msama baraka nyingi sikara yo kwake kunara alitupenda bure bure akatufia kule kule kwa hivi niko sare sare. Sorry, sorry.